ebashisa phela wena kwembe mubuzo swile ebashisa phela wena kwembe mubuzo swile ebashisa phela wena zoqonyelwa wonina zoqonyelwa amaqhinisa zoqonyelwa wonina zoqonyelwa amaqhinisa Uzodlala ngawe uDumile Wemngana uyilapho awuyilapho uzodlala ngawe uNomakoti Ukusha maqhikisa Ukusha maqhikisa Uzabashisa Zabashisa Zabashisa phela kimi Zabashisa impela ngomqhibelo Zabashisa impela ngesabatha Zabashisa impela ngomqhibelo Zabashisa impela ngesabatha Zabashisa impela ngomqhibelo Zabashisa impela ngesabatha
Samshintsha 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 bafana uManupa nami bafana zangishisa Vuka mfana ugunda ikhanda udla usinyaka uzoba right uzodlula mfana wami hawu
Zoqonyelwa wonina Zoqonyelwa maqhikiza Zoqonyelwa wonina Zoqonyelwa maqhikiza Uzabashisa
Zabashisa
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 Zabashisa Uzodlala ngawe uDumile Wemngana uyilapho awuyilapho uzodlala ngawe uNomakoti Ukusha
Zabashisa impela
ngomqhibelo
Khawula umqoma kanjani umuntu wambomla